Kabuni sura yo mboka Wait you can arise in zira Ndita wari no mora nari Umbu mbu muti muri mama moro Uri muso horo muri tachelezo Urukundo baba nini nini rimbosha Sishaka kuvumva rimwe gusa Nuzuri rambo Isanya shoyanje Teta Bashaka kondera Kumbuku umamagara Repeta Bashaka kusurira Awa tuwa huri yemo Nuri kanya tuwa rusha Ukundana na huwa lupambe Repeta Repeta Urukunda wachu terangia Kakundu wadachiro Sinshaka kubiba mateka Tashaka kuturiwa omurijire Ndashaka kuturiwa omurijire Kizahinduka ariko nakwijeje takwifuriza urukundo rwacu utazigera ruhora repeta byose tubisubiremo repeta ndashaka kongera kumukuma amagara repeta n'isi yahinduka urukundo rwanjye ntirugabanuka buri munsi buri joro
Quantum Mix.